chini. Meniteka moyo na akili. Koko si banduki, amini. Sinaisha kulami na yamini. Wanichanganya, waninogisha. Wanikoleza, wanimaliza. Wanichanganya, waninogesha baby, wanikoleza. Ila we mpana,
oh baby apana.
Ila we mpana,
oh baby apana, yeah.
Ila we mpana,
oh baby apana.
Ila we mpana,
nakupenda sana mono na ufia. Penzi, sura imeungwa na soni. Wanishida nini, ono naniva maungoni.
Sishindane na dunia, penzi, mengi utayasikia, baby. Ili kombe la dunia, penzi, wengi wanaliwania.
Toto wa moto, asante kotoko. Wanakupima joto, uto eboko. Toto moto, moto, mtoto, moto. Kitandani moto, moto, mtoto, moto, yeah, yeah.
Ila we mpana,
oh baby apana.
Ila we mpana,
oh baby apana, yeah.
Ila we mpana,
oh baby apana.
Ila we mpana,
nakupenda sana mono na ufia.
Yeah.